DJ UV.
Mika tuko F2, Nditi, Fina, Supermarket to Bebe, kama miracles of Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana, Nakwani, Fomnikiani, Kastanani, Membo Flani, Aga Seti, Zizani, Tanzuka, Unipati, Ura, Disco, Siyani, Predator, Inosha, Taxi, Rasa, Napiga, Mbati, Disho, Tujani, Kaki, Astenje, Misilali, Silali, Silali, Jenge, Nataka, Ngapi, Mangapi,
Capital Mixmaster, DJ UV.
Sungoja na kamsahi na stenje misilali ndege anataka ngapi nisema liniona wapi sungoja na kamsahi so basi digi bikla mbich kwanda mbich lip gloss mbich shali mbich iPhone mbich nywele mbich kila kitu mbich toka juu hadi chini bikla mbich kwanda mbich lip gloss mbich shali mbich iPhone mbich nywele mbich kila kitu mbich toka juu hadi chini yeah hey. It's 40 unaimana mini dem mina chulia takupona chrome jean after shorts ni kuchoma ni kuchoma ahapa ni kuchoma hey miss 40 unaimana mini dem mina chulia takupona chrome jean after shorts ni kuchoma
ni kuchoma Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich Mpua ni badi shati bagi ndani g-string Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu wife ya lafu bibi Malika ni fisa, fika maibe Situlisunda kama overju ya dibre Kwanda kani mbichi, buda sezi zi acha inde Uko only fans na unakata ni kudi Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori More money, more problems, uwangangori Na uko daista ni nasupa kama 40 Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
Ye upenda nikivaa vitu tight Alafu aseme baby me and you tonight Inama kiasi aa wesi dem shy Na ni makali wacha stories ako light Cheki inasonga left na right Besi si uirushe left to right Kana toa form shoot to go side City girl ana wakati Stenje misilali Ndegi anataka ngapi Ulisema uliniona wapi?
Wapi? Wapi?
Siungoja na kamsahi.
Sahi, sahi.
So basi digi bikla. Mbichi. Kwanda. Mbichi. Lip gloss. Mbichi. Shali. Mbichi. iPhone. Mbichi. Nywele. Mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Bikla. Mbichi. Kwanda. Mbichi. Lip gloss. Mbichi. Shali. Mbichi. iPhone. Mbichi. Nywele. Mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini.
Up, down, down, down. Mashup.
DJ UV.
Anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six settings kiwa bam bam Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap
Ay, kutate, ay, ina dudeja Ay, ay, nina kena mwa, anamba na la
Ay, ay,
kutate, ay, ina dudeja
Ay, ay,
nina kena mwa, anamba na bana 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 bana
Ay,
kutate, ay, ina dudeja
Ay, ay,
nina kena mwa, anamba na la
Ay, ay,
kutate, ay, ina dudeja
Ay, ay,
nina kena mwa
Cheki cheki mina we, tuna do the math Sarenda take over jo angusha mabida Baby si ubendova kwanza venye inafa Sia tina chocha mina penda hikifa Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuo Mina sikia sikia ni kama ni komandom Sai ni kozon mamizinga ni za chrome Manzi unanibamba mahali ni tachuku aloni Na kula watu pahali pale sehemu flani yani Na utamuaga misi jui joni majigani Nikimaliza utasema joni nani dadi Hari crazy
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six settings kiwa bam bam
Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap
Kutate, ay, ina dudeja
Ay, ay,
nina kena mwa, anamba na la
Ay, ay,
kutate, ay, ina dudeja
Ay, ay,
nina kena mwa
Sina penda kuzi enda, tenova teni miji genda Mzabibundo agenda, fika ni nane si utapenda Chora saba,
she's a bender
Sita 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 enda, nakupenda nitakupenda Marakatano utani nitenda For you ya chama vela, for you ya chapa mela for you necha mabelos kikomboka itaya hela ha, vitu mitatu suskize msela kuna novu kuna matopezi kipatana ni natela
anpenda kuzilika anpenda chicks anpenda taiga anpenda hizo hips hips settings kiwa bamba anpenda hii anpenda that slow but yende chap chap anpenda hii anpenda that slow but yende chap chap ay, ay.
Kutate ay ina tuteta
ay ay
nina kana mwa anamba nala
ay ay
kutate ay ina tuteta
ay ay
nina kana mwa anamba nala
ay
kutate ay ina tuteta
ay ay
nina kana mwa anamba nala ay ay kutate ay ina tuteta
Good night, ciao. Mastingo mingi na hizo baby dogs out. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza chuma stingoni.
Capital Mixmaster, DJ UV.
Yo, my team. Big Bob.
Eyo Metro Sukato.
Mishuka now, change code na trao. Mastingo mingi na hizo debi dogs out. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu mastingoni. Dedili, 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 dedili. Kwelo adoista, Emily, Emily Atoti na mebeba, heavily, heavily Anakaka Gen Z, 22, 23 Na ule rap upenda masanteni, enemy, enemy Mato inadi na machaji, tukime divided Mara info zimewaka, bansendwana ya chemist Na tukukwe de jing Kere emusha na Hennessy, tumefika na masenke na masubili legacy Stingonza kiji, zaki zing zing Na mapet koma mati na mambling bling Old school, kama vanda sana village Na skiza maridi, kate na kibridge DJ Dupa Genjes kuje one by one Mambo ni vulai, let's have some fun Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda chuma stingoni Dedili, 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 dedili
Umedunga mini, unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini, unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice lazima ring light Ndiyo msupa atukunyo na mapicha Social media siyo wote wa mafilta Kuna wengine personali wa meiva Na bado nyumo napata mebarikiwa Ukitupa vibes kawaida wa uringa Lazima fike bendo katike na madiva Design nimezoza imi baki nitwe isa Yo, madam na kudai Umedunga mini na unapenda mangu Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice
DJ UV
Yo Skia
Capital Mixmaster, DJ UV. It's got to be DJ UV.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. Say I get on my mini absentee. say I'm angori mindo chora bees. I have this one friend who says sad to be me. Muhe pangori bila apology. Napenda udaku kunyo China friends. Nisikia flanu lipo rent na ex. Mse flanu pita hapa na chest. Mumpiga macho ndo I take offense. Niko kiroro kanonini back then. Ficha kingolo niko kiparana. Nasikia kering ametokeleze. Nikimcheki minapita na ye. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are I like fancy things. I like drinking.
DJ UV.
Live, 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 live.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. Say I get on my mini absentee. Say I'm angori mindo chora bees. I have this one friend who says sad to be me. Muhe pangori bila apology. Napenda udaku kunyo China friends. Nisikia flanu lipo rent na ex. Mse flanu pita hapa na chest. Mumpiga macho ndo I take offense. Niko kiroro kanonini back then. Ficha kingwelo niko kiparana. Nasikia kering ametokeleze. Nikimcheki minapita na ye. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Nikikuchoma tire, keep it clean. Usipake mate kwa filter please. Si ati naringa manze vile na feel. Sauti kikohozi unipea dhidi. Nikikula kachumbari misipendi kukiss. Yo mdomo yo unuka vizi. Napenda BBW na skinny chicks. Minapenda wote minapenda kumix. Nikikula jaba musikia kutekana. Nasikia hanja mzimenipanda. Natuma mameseju usiku saa saba. Nikitafuta dem kule tutakulana. Mina kunywa supu ya kutoa hangi. Shot mbili ya kutoa hangi. Nongeza mzinga ya kutoa hangi. Kisha nalewa nikitoa hangi.
I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big. I have a bad habit, I like fancy things. I like drinking and I like to hit. I like dancing in a dungaree. I like girls who are twice as big.
Taste is spelled only one way, and that's DJUV. DJUV.
Live, 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 live.
Namana, tipsy.
Mr. Seed again.
Hello, 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 hello.
Never before, nina boni kizima danga zote tu balonju mazei neza nice nikipata wakupa.
hata kuna kwela anataka twende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi.
Nasema diva nataka dina. Anataka di. Eti kam ni kupeleke dina. Ni kubless na di. Nasema diva nataka dina.
Ndena nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza radio tukibeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hipa si watu wana break up. Anapiga pick ndena nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza radio tukibeba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hipa si watu wana break up.
Inapiga pick juu ya bed na mtumia speedy speed. Pick juu ya bed, pick juu ya bed. Pick juu ya bed na mtumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Kichini ya maji miu mficha kama siri. Yeah, ukitema taxi kam hivi. Nguna kaa mimi sipigangwi na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Yeah, ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can cheat can die mini wako amini. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can cheat can die mini wako amini.
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hipa si watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune nikiroga beat. So manze hipa si watu wana break up. Yo manze hipa si watu wana break up. Cheki mamazi nasikia tiffin. Ukiwa deep nizishiko kwa susingizi. Buruburu ni kugatelezi na wazinking. Mratish na mangeus joni party. Jo on a Monday. Pate jaba na mashash kende Tuesday. Pate nole mother tiki dance. Ito Wednesday nikiroll to mashash. Tazen pate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meka mje mangoto na daye ni poko. Na bado siya mine mekuja na mawhisky. Na dai pende missing. Donde isi limze ali cash money. Pate na kimali nitunge mali safi. Na geto kanibani unabatishwa na shati. Ni namba nane nipate base tano nane. Bill 4 clock kia sanga piga pick. Ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu kupa tukiwa matireja. Dance kwa itunu nikiroga beat. So manze hipa si watu wana break up. Kana piga pick ndana nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu kupa tukiwa matireja. Dance kwa itunu nikiroga beat. So
unanifanya nisikie kunyongwa. Hadija ai nani especially ukisonga. Na nimesha shindwa kukonga. Sweetie walai ukienda mbali I miss you stronger.
The lights panda juu nereleta star. Nitavunjika mguu nikikupanda. Starstruck you're my muse. Bring a little star. Wonder what you are.
The way you wine girl your waist give me goosebumps. Spiritual things what you do. Vitu nafanya unani weekend juju. Ni voodoo. Ooh, can you be my somebody?
Pasi saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, mani especially uki. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, unanipanya nisike kuna.
Tunaka kitu kuniliko. Siuni haribu nipeleke Puerto Rico. Soe uno elefante teke.
quiere tu cuerpo. Trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Aquí wala inajua kile nasema. Nasikia unakuaga na mwenyewe Mr. Sema. Na ukiniagizia nipewe sintadema. After nimalizane na wewe si utahema.
Unani hatita ai. Unanifanya nisikie kunyongwa. Na nimesha shindwa kuponga. Sweetie walai. Ukienda mbali I miss you stronger. Money especially ukisaka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka. Money especially ukisaka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka, saka tarumba, saka, saka.
DJ UV
live 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 live.
Ooh yeah, da 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 da. Na 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 yeah.
Brand new.
Kuna half a million dollar na mi bank account, but no money good at eco the value you got. Cause I know you've been told a million lies before. Slow down, take it easy, let me be your cure.
Roll car, line up the list so we hurt you before. Roll car, I wanna be the medicine, I wanna be the cure. I know you've been hurting, gave up on love and the flirting. Heard you don't trust nobody, but now you're about to love somebody.
Girl, you're 10 out of 10, no. Melanin girl, you're
10
out of
10,
no.
You shine, it no matter the weather. You're too fine, you mustn't come from me dinner. You shine, it no matter the weather. Girl, you're too fine, you mustn't come from me dinner.
Too fine, baby. Me damn kuta in a rush, adrenaline. I kona elements, Miss Melanin. Very intelligent, nimeona evidence. With my queen to be, kuna resemblance. Twende out tonight, dinner dance. My candlelights, kuleta ambiance. Una shine kama stars, alien. Nasidani yuko booked librarian. Liberian, girl half Nyerian. How is Kiserian? Anaitwa Mary Jane, ni vegetarian. Nim territorial, anama Jerry Cam's accent African. Bian Capricorn, akona elegance. Mindi yo capitan kwa enterprise. Akili call very fast. There's a teleport. Ebu mpiga pause. Check
his thoughts. Melanin girl, you're 10 out of 10, no. Melanin girl, you're 10 out of 10, no.
You shine it no matter the weather. You're too fine, you mustn't come from me dinner. You shine it no matter the weather. Cause you're too fine, you mustn't come from me dinner.
Yeah. I'm such a grizzly. Bear with me, maybe some bear hugs. She said barely. So I took a dinner date. My bolognese, caviar, chupas la chardonnay. Vibes a Saturday, nasike ku celebrate. Leo ni dead the night, kesho pajama day. Snacks na anime, kush na wada deng. King kushung pen, hey, mjulu bang. Kisha to cruise, to kiss kiss a skelly bang. Okay, come go holiday.
Dance Republic.
Next week, we'll do the Wednesday. Get it for several days, and go to marinate. Spice the melody.
Me coulda have a million dollar na mi bank account, but no money coulda equal the value you got. Cause I know you've been told a million lies before. Slow down, take it easy, let me be your cure.
Roll car, line up the list so we hurt you before. Roll car, I wanna be the medicine, I wanna be the cure. I know you've been hurting, gave up on love and the flirting. Heard you don't trust nobody, but now you're about to love somebody.
Melanin girl, you're 10 out of 10, no. Melanin girl, you're 10 out of 10, no.
Somebody.
Melanin girl, you're 10 out of 10, no. Melanin girl, you're 10 out of 10, no.
You shine it no matter the weather. You're too fine, you mustn't come from me dinner. You shine it no matter the weather. Cause you're too fine, you mustn't come from me dinner.
Fine, baby. Me damn kuta in a rush, adrenaline. akona elements, Miss Melanin, very intelligent. Nimeona evidence, with my queen to be, kuna resemblance. Twende out tonight, dinner dance, my candle lights, kuleta ambience. Una shine kama stars, alien. Nasidani yuko booked librarian, librarian, girl half nyerian. How is Kiserian? Anaitwa Mary Jane, ni vegetarian, nim territorial, and I'm a Jerrican, accent African. Pia ni Capricorn, akona elegance. Mindi yon Capitan, kwa Enterprise. Akini call very fast, there's a teleport. Ebu piga pulse, check his songs.
Melanin girl, yote nota teno. Melanin girl, oh, oh, yote nota teno.
You shine, it no matter the weather. You're too fine, you must say come for me dinner. You shine, it no matter the weather. Cause you're too fine, you must say come for me dinner.
Yeah, I'm such a grizzly. Bear with me, maybe some bear hugs. She said barely. So I took a dinner date, a bolognese, caviar, chupas a chardonnay. Vibes a Saturday, na scared to celebrate. Leon in bed the night, kesho pajama day. Snacks na anime, kush na wada den. King kushung pen, hey, mjulu bang. Kisha to cruise, to kiss kiss a skelly bang. Okay, come up go holiday, singoji next week. Urudi Wednesday, kitty for several days. Njo to marinate, spice na melanin. Yeah,
yote no tateno. Melanin girl, oh, oh, yote no tateno.
You shine, it no matter the weather. You're too fine, you must come for me dinner. You shine, it no matter the weather. Cause you're too fine, you must come for me.
Kwa nature, ketchup, kupepeta, goti na biga bega bega. Prakata sakata yon kwala, rada na kama tena mkemba. Kichapa lazmo na kam tena, kichapa sana utazampenga. Sabula, sigidi, Mikey, wakati yo gamba chi, story chi, kuwa mungu kabadi.
Balo balo, kube, 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 balo balo.
Mwala nyenya watu. Disco tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu. Bila chesa wanaleta na zikagu gagu. Chipo masala na kingokotika. Niko na ranya na nipokotika. Nasika na gawa kama soko mjinga. Anachanganyo na malokonika. Sabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mugu kabadi. Combination kali kama ragwa na maria badi. Zigidi yo musipi nsipide mudangari.
Hot, 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 hot.
You better need it.
Hot, 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 hot,
hot,
hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, balo balo, balo balo, balo balo, balo balo, balo balo.
We are moving away from this. This one now is like, hey, baby.
Capital Mixmaster DJ UV.
Flex, so it can see to mess. Let us on my best.
Kimisitaki ani number uno, bazu neza pulo, poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box, yani zote ni ajab.
Ramsa inabamba, Ramsa inabamba.
Letuko juu ya doba tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabidhaa. Kwa mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Majiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Ronzo inabombo, Ronzo inabombo.
Mixmaster DJ UV.
Sezi hama na hii manze it's a fan city. Sezi kanade manze sezi last wiki. Vina sema nilishambio na babangu. Vina fanya nilifanya nkiwa class 2. Nimete majaba sasa nko mauraru. Na nikishika dem nitampele koko shanzu. Na huyu manze nilimpatanga Bahamas. Kuni munju manze buda nkiwa handles.
Tuna get busy na wazee wakikam. Nalipua hizo bag na majab kwa mate. Tuna get busy mashashola zineland na madem wamekam. Dania Airbnb tuna get busy. Ukitaka kwenda mtawe
Capital Mixmaster DJ UV. That's DJUV.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na hagamu.
Like a boss
DJ na wema pewa taco. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Nikuje ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigia nga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila ya kona Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila ya kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch cool party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big Boka napenda kuzitoka. TikTok na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb bila kwa na Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka. TikToka na kwanga TikToka. Big Boka napenda stick proper.
Dance
Big Bomb bila kwa na Big Bomba.
Duli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni mali.
bike dona madem tu ini hype kona version ya dang su de mamete beba bomba na kona tattoo shina kwa wea cha leo nitajefa tu yenge true ameangukia mwara
mtoto wa nyumbani mtoto la home girl kanapenda ganji shit bad bitch kwa party vibe iko top kwenye flow joka na perform big poka napenda kuzitoka tiktok na kwanga tiktok big poka napenda stick proper
Ni kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti nataka doba zangu zizoze ka injili nizoze mara moja nizoze mara mbili hai na wapua ni wavue kanchiri wapua kuchafua mkwa medungi ya mamini mpua kona tatu mpua na mpini mpua na manati mpua wa mjini chuchu wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigi da kolabo anisawa kukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama carpet wengine na wapele Kana rada mapuppet Luku diriba ilikuja na jacket Juu ya maduya ni shamba sache Nadai ni kudigi Usikie fiti nadai kukupin Maze usikie dhizi nadai ni kuchiu Ni kubloka big G nadai To relax to kidishi Minji nadai ni kudigi Usikie fiti nadai kukupin Maze usikie dhizi nadai ni kuchiu Ni kubloka big G nadai To relax to kidishi Minji Kutukitu viviti kwa DJ
Live. Yeah, me love the way your body call, call me so nice. Yeah, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you up my life.
In the morning.
Yeah, me, I love you in the morning. Same time, baby, me, I'm running. Call me anytime that you want me. That you want me, that you want me.
Boom, 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 mini pika mije lady Ni kudiki fiti, ni cheze nezo jegi Uneza kuja 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 home my lady For you ni shadai, ya ni sosa na kudeti Mpua mechibeba, ila kama candy Mpua neza pikisha malap ma weekend Ali niko on, izingwai na kuseti Venye niko ganjo na shiki wa kibeti wala
Nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie vizi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Biji nadai to relax, to kidishi Minji nadai ni kubigi
DJ UV
DJUV.
Live, 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 live.
JUV.
Live, live, live.
How pretty is your neighbor juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba venye bana liben. Nilizubali ya denda kizubi zubi gang. Nilicheck nika check again and again. She's a 10 kame Eva. Kasipo geuzo kataungua nika diva. Kana sumbua kana fanyadi mina shiva. Nasina kiwa mina cheza shua kata jipa suna nijua. Bang check confirm nisha kemba katam. Na venye joka meva kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam bana inafanya na jam. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Mana tipsy, fetish yangu wa gafani. Yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakiuma lipsy, mika shani baki. Kisha, sai mina sip malika menifikisha. Naona mini kichizi msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam. Na venye joka mevaa kame kaa kame ni jam. Na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Taki na kati taki taki mina taka sana. Taki na taki nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki mina taka sana. Taki kukujua sana.
DJ UV.
Live, 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 live.
Nani follow manze kama jiza disciple. Kapa ronde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile designer sauti sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Wela nindere rendere rea lafu ball. Role model wangu manze si mibrida law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kutanda silete matanga bro. Keleleza mkum, badwa zipasui cho. Mtu mina rang, maze pipi na Dior. Keleleza mkum, badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jiba gajat.
Za tuko wapi si tuko jibag na jags. Unajua kani kuroll mi rolling ina gang. Vile mbogi joy me crack wana tukompia na thugs. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenya na ass. Hizi mapungi nazi switch mana girls. Shereni daily hizi pande na ni must. Jibag gwethe adisia na jag.
vroom vroom nime pull up na mrenga kauja ni rada majina ni godi tena ni kung fu ni kicheki joma mblena kwanza madem zao teka niko majag na keg ni black niko majiba gajat na roll mashash niko marau gota city niki splash makash situ lijipanga jan wako juja na nja ai
juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag juba gajat jibag na jag patoliza tuko wapi si tuko jibag gajat eh jibag gajat jibag na jag jibag gajat jibag na jag jibag gajat jibag na jag patoliza tuko wapi si tuko jibag gajat
jibag na jag mini fiat understand walenjena kaimara mall vile doors na kala clash chrome kani silver body paint black penga kikama nazima kwa nini attack mabombo bajeta kama yutwa shine to ball to rise to fike mali range Hyundai ki roll ki light ki legalize jabani green cut the mask ni kugwe the lies me and my friends e on the nz ndani ya benzi wa super ni majenzi boy like muse mashadi mabu Kinyash na Jegi, baby kuja friendly Paipu, majag, zisonga times two Ndani KU, zinakana shikuwa laibu Mboka ni utat, tutashindwa who's that Mashini heavy duty, nyuna dhani ya chini puka
Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Patoliza tuko wapi, situko jiba gajat Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat Jibag na jag, watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jag.
Askuzi ni mechizi na wakanesa, manzi mkamba, anishuko mirema, alimu. Ikanza kumlipia keja, ye upika kiwandethi. Haya, jibag na jag, njugu na gat. Iyo kombi kuna vile ye uslap, miiswezi jam juya dem, ukinirusha ganji, diyo miu jam, walai.
Kionagi, kama sauce, windi sauce, windi.
Nani mana, 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 tipsy G.
Zero.
Big Baba
Doku Donjo, Doku Dunda Ikendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja ni meshanga kunirunda Doku Donjo, Doku Dunda Ikendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja ni meshanga kunirunda Dania chain kashingo Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja Doku Donjo, Doku Dunda Nikichuna kandovu ni wabini likasunda Nimekula fiti Nimedimbuka nchakula kikitu Zimeripuka nikabole ya tennis Jo vile tunadunda Tenje natumia ni matunda Single sikai tena na tresuda Ule ni nani kokona akona mbuda Alutande na donjo kudunda Nyongiwe dimsta kikuchomeka kucha
yeah, Goda, goda tena Strictly makwela no other gender Goda, goda tena pe Goda, goda tena Strictly Goda, goda tena, strictly makwela, no other gender Goda, goda tena, petit lo inaweza, but big indio na penda
Kionaki Kama sauce, mindi sauce, mindi
Nani mana, 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 tipsy G
Zero
Big Baba
Doku Donjo, Doku Dunda Ikendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja ni meshanza kunirunda Doku Donjo, Doku Dunda Ikendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja ni meshanza kunirunda Dania chain kashingo Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja Doku Donjo, Doku Dunda Nikichuna kandovu ni wabini likasunda Nimekula fiti Nimedimbuka nchakula kikitu Zimeripuka nikabole ya tennis Jo vile tunadunda Tenje natumia ni matunda Single sikai tena na tresuda Ule ni nani kokona akona mbuda Alutande na donjo kudunda Nyongiwe dimsta kikuchomeka kucha
Goda, goda tena Strictly makwela no other gender Goda, goda tena petit Lo inaweza but big indio na penda selector Nini zona cheza Komishi ndo na mboka Wese matwekia Lexa One lege Twende Nusha mkono Mbele Gat ni a Lele na kwanga fiat Sele aluta ina Donjoka wet fine na Royko Rainfall za kizim Na zimetoka kia Maiko Chingri we the big Baba kwa disco Nino sapereka ngat Na wote onitwa Shiko Shiko wa Nax Shiko wa Kiambu Shiko wa Juja Shiko wa Embu Kuna Shiko misi juu ye udu Nya pitafanya rura show Na kucha very soon
Doku Donjo Doku Dunda Weekend ina ni bambi ya gat Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja ni meshanza kunirunda Doku Donjo, Doku Dunda Weekendi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Tos moja
Ah, 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 ah Bad, bad
Chikilele limipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushinanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora seven, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, Juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikaf. Wa, Kanero Sin City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wongezeza sauna pahali. Mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele nipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chaleko shindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe.
Antaka this, antaka that, unasikia hubu bigala, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kapia tuanze ku. Antaka this, antaka that, unasikia hubu bigala, anataka titu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kapia tuanze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush, kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush,
anataka
like a boss.
Nani mana mana TCG spoiler 43, tukuna like a boss. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana deep siku.
Capital Mix Master DJ UV.
Nani mana mana deep CG. Spoiler for three. Tukuna like a boss. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. 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 Mana tipsi kufinish kumalo, na masani risky kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. Ukundo haga na haga, bigi baba wa baba. Sana kwanza mapacha, ziwa tupisha rada. Cheki lukala, tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba, wapate tucheda. He's taking you for lunch, na you're taking you for granted. Yani for money, unapembu dapu na ema pant no jakam. Sasa unabushi ya champion, TFWP, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
DJ UV
live, 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 live.
DJ UV.
I don't mind me. Manini, niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsize. Data inadai, atenje inadai, lakini usitoke minta kamsize. Na sina ID, na banza akiuliza we mshow minta kamsize. Ati sita, 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 aita ati, ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsize. Data inadai, natenje inadai, lakini usitoke minta kamsize. Na sina ID, na banza akiuliza we mshow minta kamsize. Nita, 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 nita kamsize.
Color blind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itwa New Balance. Between life, I'm a school, I career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Hakuna demu huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots zangu zote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrandi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu to na beat three time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Iko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Nata inadai, natenje inadai lakini usoke mita kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza we mshow nita kamsai. Nita
ya colors na between school na career ni kubalance.
DJ UV
live.